The classic tunes on this, man.
Angela Cinzia. Yo, yeah. Vibes. Hustle, nature, body. Let's go. Yo, mugemu nangena bambiri bafuni koziva. Nona levo ni hit, osakana kuiziva. Isoko lola vintu vesi mwenzo funi koziva. Kaidi mwenzo nkala kumbari, uko mungo kamba. Je vibe mdiezi nafaka ule mkuzina munina. Penifaki dama flows, mwese iwe, mama sajuta. Nafika 7 point, mugemu yo ni champion. Ise oro wakuia, boy isti waringa. Tuwa ringa wea tijesa, akakuia. I think I'm the dopest rapper, panupa jeti. Every time I feature, nima papaya. You can even feel my vibe, I'm on fire. Bosa isa kuleta shivireshi, kuri ise, tukunyesha. Kani ya mahiti ni kuinda ya stream akaria, tuta uinga. Lefwe nafikapo, ni mupi anga ni gwese. Nangu ni maete azi, wadi zingira kwa maparo. Paro. Vani wona monga avietia, mahetia, mama nipendia, kumametia. Olo samtia invazi vani mawa letia letia. I will never give you a chance pa Mike yoni boza. I penetrate even if I'm sure Mr. Buzai. Muma ni konka, munga ni vaje mudye. Mabrazi japaka na mbozi mvela wa shirodo. Apa manjeni pa mwamba, patoku kwa basi. Suma funa voka makamba, kutak mi ziringane. Guide imwe, tima miziva, fila manzano, jema mjesa. Apa manjeni mvela mushe, manzano, sewa chitika. But one day, zakapi na muka, ni majira, pachibombo. Down here, natch, saka kudiesa olo unacha. Ungafusa wan mungachi, sini majeva upuwa. You better take me seriously, munga ma egg patre. Humble yourself, buta before tagula safu. Kali muzi penda kwati imwe muri tafu. Heads to the top, pamwamba ni gadiola. Kaleza weni peza munjila ni zamu tiola. Kali imwe, sumafuna kutipendia. Mumafuna, face, tia, sipendia. Muzat peza pamwamba, tafika na kudala. Chibombo 6 miles, matelo, that's my ghetto, J-Vile. Yeah, yo panasela. Hustle, nature, body. Let's go. Yeah. Sky tricks. Young gaps. One mungachi. Jemalo, keep a flu. Kauno siyo. Yeah. Mose kuzwa. Money just dope. Let's go. Yeah. Check. Five.